kulira mada biti maheo na warian yoko haro we kirodo chiga kulira mada biti maheo na warian yoko haro we
tanyo we kauna penda kuria dana unaulizo kautezana kauna penda kunyonga sana naupenda giwa sichana ati weni kichwa mbaya nati leo ntaka dawa unapendo mama sana naupenda giwa sichana
hainishtui lakini nimeshtuka weni mwanaume umewekwa umefugwa haunishtui na yo gari ya dadi haunishtui na yo pesa ya mami toka hapa toka nani unaturingia vile umeomoka tulitoka kayole squeeze unaishu moja how to stupid to fall up
na koshia dem ya komendo moptic ikosi pia nyim na ni copy jealousy kisha mimi ndio choki na wewe ndio chali ama wewe ni kadem chunga dem ya komenda kapeng abiro chwadi mimi ndio matek mpek mpek ndo simoge mate check check nda sikule kake
godo tira kurira mada
kuria dana unaulizo kautezana kauna penda kunyonga sana naupenda giwa sichana ati weni kichwa mbaya nati leo ntaka dawa unapendo mama sana naupenda giwa sichana
I'm a jabba man, na siyezi katema Kashada na, kaglass kakupima Fix your makeup, hita panguza kemira See you later, wesi mzing, wesi king Ataka, ni kukazo, si kaze kunyi Weni mtaro, nilizamo, siku je 2 weeks Na wawoni judge tu sana, na hawalipwi Na mangezo be like
Vitisho highness to uui Buda utajua hauju uui Kila mtu anakujua kama choya gava Mbogi yako inaka fruity sana No wonder manzi yako ananivuti yanga Address me vile una address your father
Kibodo tiga kurira mada biti maheo Na ware andu kuharo we
Tanyo Kauna penda kuria dana Unaulizo kautezana Kauna penda kunyonga sana Na upenda giwa sichana Ati weni kichwa mbaya Nati leo ntaka dawa Unapendo mama sana Unapenda giwa sichana
Mguru wenkali donyo na matire za mafinje Senior chicken in kako inde Kamepatana na sponyo kako njite Mission Mr. Kamete kwa kite Top 10 kalifuka side za continent
Meza mbili mbili ni ma
Supplement kamyomoka kalipach ndio ni marinate Niko ngiri ngiri hini monument
Kigodo tiga kulira mada
kuria dana unaulizo kautezana kauna penda kunyonga sana naupenda giwa sichana ati weni kichwa mbaya nati leo ntaka dawa unapendo mama sana naupenda giwa sichana
Tu me bebo sin el bebo, fa la la.